serious.
Father and son.
Kama ngeku wakandanda weka gene. Kama mboga njegene. Kwenye ngoma za siri we segene. Na kama ndege tetele. Elejewe unavyo chumaga tembele. Unanifunga da kengele. Kama kuku kaona mchele. Akili nani hama.
Hama.
Yo ni kama mazinga o mbwe mbwe.
Hayo majabu.
Hizo mbwe mbwe mbwe.
Oh yeah, yeah.
Na livyo nebende. Weza kona teseka.
Hasa weka. 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 Hasa weka. Weka. Weka nani. Aya. Hasa weka. 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 Hasa weka. Weka. Weka nani.
Kufarijika. Hey, hey, hey. Baby girl, come, come, come. Nijone nibe tajirika. Hey. I say baby, what I want. I teach you like a princess, you're my number one. Na kupenda kichize, tupo toka zaman. Inga watu po ize, kwa pendi lefa man. Na tunaliwe kalize kama kipanya na ban. What a bam bam. What a bam bam. What a bam bam. Bam bam biram. Miachana na kina nani. Kama unataka hii ni kupinde na mna hii. Buka mina zimika na body. Underwear mina fungua na koli.
Hasa weka. 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 Hasa weka. Weka. Weka nani. Aya. Hasa weka. 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 Hasa weka.
Weka. Chomeka pale kutam tam
chomeka
pali pozidi maham ham
chomeka
ale kupam pam kubam bam
chomeka
aya weka
ha
ha ha aha ha ha.